waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
laba xildhibaano federaal oo loo diiday inay galaan China ayaa loo sheegay inay qaladkooda ka toobad keenaan haddii ay doonayaan inay dalkaasi booqdaan. xildhibaanka liberaalka ah Andrew Hastie iyo senator James Patterson ayaa lagu waday inay u safraan Beijing bisha December ee soo socota, iyagoo ay weheliyaan xildhibaanmaad Kyo. safarkooda ayaa qayb ka ahaa safar aqoon kororsi ah oo ay soo qabanqaabisay hay-adda la yiraahdo China Matters. laakiin maalintii Jimcadii ayaa labada nin oo dhaliila China loo sheegay in fiisooyinkii loo diiday. Mr. Hastie ayaa sheegay in go'aanka fiisada loogu diiday uu ahaa mid siyaasadi ka dambayso, laakiin madaxa hay-adda China Matters Alistair Nichols ayaa sheegay in tallaabadani ay ka dhalatay sida ballaaran ee warbaahintu uga hadashay booqashada labada xildhibaan.
Normally when we take a tour to China, we don't do any pre-visit.
caadiyan markaan safarro ku tegayno China, ma sii sheeg-sheegno oo warbaahinta ma sii gelinno. Waan tagnaa markaas ayaan hawsheennana qabsannaa. siyaasiyiintuna xor ayay u yihiin inay warbaahinta intay rabaan la hadlaan. Senator Patterson ayaa isaguna sheegay inuu ka xun yahay in safarkoodii baaqday.
It appears to be that they're not willing to have dialogue with people who have been publicly critical of them, and that's a shame.
waxay u muuqataa inaysan rabin inay la hadlaan dadka dhaliilsan. Waana nasiib darro. Aniga iyo Andrew si niyad wanaag ah ayaanu u ogolaanay inaan China booqano, sababtoo ah waxaan rabnaa inaan wax badan ka ogaano China oo aanu dhagaysano dadka Chinese-ka ahi waxa ay caalamka intiisa kale ka aaminsan yihiin, annaguna aanu helno fursad aan aragtidayada ula qaybsano. waan ka xunnahay inaysan sida muuqata rabin aragti isweydaarsigaas. xildhibaan Andrew Hastie ayaa sheegay inuu ka xun yahay, laakiin uusan la yaabayn in laga mamnuucay inuu galo China. kadib markay China ku dhaliileen sida ay ula dhaqanto muslimiinta Uyghurka, Mr. Hastie iyo Senator James Patterson ayaa loo diiday inay galaan dalkaasi. qoraal ka soo baxay safaaradda China ku leedahay Australia ayaa lagu sheegay in labada nin looga baahan yahay inay ka toobad keenaan oo ka noqdaan qaladaadkoodii haddii ay doonayaan inay booqdaan China. Mr. Hastie ayaa sheegay inuu weli jeclaan lahaa inuu booqdo China, laakiin uusan raalligelin ka bixinayn hadallada ka xanaajiyay China.
I'm very concerned. I have been for some time. I met with Australian Uyghurs recently in my parliamentary office. Every single person in that
office. uga walaacsanaa intii muddo ahba. waxaan dhawaan la kulmay dad Australian ah oo ka soo jeeda bulshada Uyghurka oo xafiiskayga iigu yimid. mid kasta oo ka mid ah dadkaas ii yimidna qof ka tirsan qoyskooda ama saaxiibkooda ayaa ku jira xeryaha gobolka Xinjiang. wayna ooyayeen markii ay xafiiskayga joogeen. arrintaas ayaana ka sheegay baarlamaanka.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.